kuchoshwa na kulizwa na mapenzi hayaamini tena. Ameipoteza furaha na wanadamu pokea wanajema. Hey, usema ni pretend siwezi, vigwago nime fall in love. Tujenge wote mji mwema mapenzi, I wanna give you good good love. Kuficha ficha nimeshindwa siwezi, I really want you be my love. I need your time and attention to show you the real meaning of love, love. Nafasi ukinipa, utanenepa, na mini mi mapenzi nataongea. Tena naweka na nuta, mabeki na shusha, I really wanna love you. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Ni sawa yamekumiza, ila imanishi nitakuliza mwaya. Kila mwanadamu na uka zake, usijewaza kujalipiza, ukanitesa siye na tia mwaya. Kila mwanadamu mapungufu yake. Kivipi ni kuinjua ina kukona toi, eti nijeze na hisia zako wewe. Mikwako sina mpango wa kando, ninachotaka ni mapenzi yako. I know you don't believe in love, in love, in love. I gon' make you believe in love, in love, enough. Oh, I swear, nafasi ukinipa, utanenepa, kamini mi mapenzi nataongea. Tena naweka na nuta, mabeki na shusha, I really wanna love you. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby.